mako wapya bene ba mushi stewardiso mupondo mwaya featuring Julius Bass
network.com
ebali kwawa chumfwin Julius Bass
uwe spice na kumona wenze pita ida
uyu ine mule mona mayo mayo uyu ine mule mona baby baby e unzunga ine banganga e unzunga ine inena na lwala Tawandi, takwata pone fiongo, awe, takwata pono luambo, awe, awe, nishimwa mube pesha Ala pepi uwe, utualirirefe, umuti moyo wakwata Ala pepi uwe, utualirirefe, umuchinsho wakwata Pepi, uyu wine mule mona, edo kitawandi nepanganda Ala ntangata, ala ntangata Pepi wandi, takwata pone chongo, awe Shafie, baby wandi, utualilefe, umuti moyo wine, baby wandi, utualilefe, wika chinja, no, 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 utualilefe, tumalafu numuchinshi, ififine tusungana, nabalu kwa vandi, vali kuishiwa. Uyu wine mule mona, mayo, mayo, uyu wine mule mona, baby, baby, Unzunga ine panganda, e unzunga ine inena na lwala. E tokita wandi, takwata pone fiongo, awe, takwata pono luambo, awe, awe, nishimwa mube pesha. Ala pepi uwe, utualirirefe, umuti moyo wakwata. Ala pepi uwe, utualirirefe, umuchinsho wakwata. Pepi.
Lafu ni babidi mwela ingila mono tu yati yotu wali mwenamo Just because mwadishi bafo pita mwena ba umena mbaba mukana po Lafi la chinda tuande babidi temwenso Elo lafu tekulo leke shapachi nso Chikanka lafe muti mamunena mano Tiwe ni peleka kwa mama because maati nosi wadi wama Na baba na kashiba mulo mota usangwa Echo waishiba sane wakusamba Tia tuande chipane Kuwa fya shibo beba tupale Bakutila na neka leto tubale Na mutu bane kabike mwamazale Kabike mwamazale
Uyu wine mule mona Mayo, mayo Uyu wine mule mona Baby, baby E unzunga ine panganda E unzunga ine Inena na lwala E tokita wandi Takwata pone fiongo Awe, takwata pono luambo Awe, awe Nishimwa mube pesha Ala pepi uwe, utualirirefe Umuti moyo wakwata Ala pepi uwe, utualirirefe Umuchinsho wakwata Pepi
Stewardiso mupondo mwaya Junior Sparks Atishan Kini Fisher Kini Fresh This Chairman DJ Shofolo DJ Kandeke DJ Precious DJ Sopa Wagopala Bazetwap Atishan Yapo Boss Wawaichie Bene Media Chan Chumfwini